tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Fili dambele to boggi jande ga fandu hala Mamadou Sama Seku jamjali sakirabe kidibe. Cillol didobol joda halaji do jogal laamu hakunojo o fuddan alkam sare nde sappu lewru septembre fanda mudun woni hawru do gotum bangal datti mudi golle e subade lamotodo transition o. Artist en yimbe mbiyanno humanibe finata tawam beltanke sanne min gollo couvre feu o nyande alande do tatteji leddi ndi fuf ciagal kudita o woni ko gubal CNSP yamri non o do couvre feu yawtere meden hertande hande na fawi do balle rewbe lulirde tontine yirwude sanne to region sigasu ton ka worbe yogabe kay na cikiti do nafaka majje di ngoni sembe kabaruji amen hande kikide al albare njafodon albare jenalif 2020 bismillah sakrabe. Totondiral hakkillaji bibbe leydi ndi do jogola laamu hakkutanjo o fuddan nyande alkam sare sappo lewru septembre bamako do le baddi tati mbiyen ngal do kawrutal puddongal jango mbiyen dogan do gede mawde hande golleede le laamu hakkunejo sike wala kay halaji di kewon sanne do mbiyen subagol neddo halfunteedo o do laamu hakkunejo sabi goto fuf mo yidi hakkunde kabitido ma civil keddan ko hebani en Elizabeth Walet Mohamed do faysango Umar Waygalu
final o hande o ka fu andaka yello hono hejo golleji mabbe di kani yarde yeso ko neddo yete dereji di kayi be kollitido golleji puddan wakkati so jitti yamde jabbiri maslimaji chapantati le nokkuno dirte CICB kanko noddirte Assimi Guita lamido fedde ndem noddirte CNSP ndedo o tawete e golleji di kanko ardoto to dum jottino kabaruji fedde CNSP nde holliti wiide o do boto wadan bande sappo fa yotto sappo didi lewru septembre warorndu jamarnde iwran le region ngaji di kane le ngalure bamako nde fa yotto yimbel wombe ciagal leedi ndi tawede wiide hejo fe woto yaltinaka nyaloma hande ko heewi jamarnde ka fu anda do hodbe ngarta haldi le balle tati ngaroje de ka gondube lannade o do boto be kolliti wiide maire commune tatobo do bamako do nokku do CICB woni kanyu atto halde ciagal mudun de gube de peccete dido botuji an gonde wadde wakkani jamarnde wondi e halde yalla homo han lamade lamu hakkundeje o hakkilaji jamarnde an fecci yoga wi ministere en lamo wobbe du kolliti dum hokke civil fedde sediawo wondune wadde jukkoje fewde e leedi mali ndi ilale sappo e jetti lewru ut jabbi non du wattu jono be ngadi gidal fewde e leedi ndi kasembe dokki dum wattu balde jetti be bimangal paden kipitimbe lamu IBK o tinno cubo president civil kanye premier ministre du civil
honyotobe holiti yude wana fi mbien homo lamoto transition o bangal mbien civil ma kabitido buri tidde ka yo buri fufu huntande hore tafunno fandanji ko yela gollede maître Abdourahmane Ben Mamata Touré yo avocat leydi Mali kedanal kum halni Elizabeth Walet Mohamed do fostango Omar Waygalu.
Wala fuku wawi halede wattu jono sona neddo halantan ko ne hakkille mudun tadjaral yimbe le ka kewan ton wakande boto fuddata de do tid Allah jan bay matede do hen sabi fodan fode waran wada do hen no halaje di kani wadirde wondo dum yotto jamare de fu famran ko ni fana boto o dembe jottoto dati hidi kani nangede nyaloma hande ko nayri bangal sariyaji kandi hertenede midimila golleji kewdi ngadi le hen le de fanaira de bangal pelle politique en kanye pelle société civile wajube jewto yalla hono gere de fu kani fondirede midi mila dum setete homo furdu totan do hen hakkille mudum
kala ngi bedra fam do hejju su tamani namba natural bembal whatsapp numero won 76 70 88 51 via mo mbudu yawata ke mudio 37 320. Bangal kiti to sepi tonno sede dimmo o bami halam bien o do journaliste Daily Telegraph mo hitte leddi Angleterre hakunde hitande 2002 hitande 2016 na wondo to tumbudu tonno e janvier 2013 wattu mo imadra leddi France bindi mako nate de o bami tonno e talki kewdi ngoni bien pabutudi bureau o dido bureau mo bureau procureur o jogi avocat en Haifa do kay politi wide jabanade feedi do dallaji keddan ko hebani en seku gajigo e du fostango Umar Waygalu.
Wakkande lanɗi gonduna e wadde yeso procureur o jababuji du ana gondi e wadde ton oɗo neɗɗo ceedido wihi ana wonno le ngallure tumbutinde ɓamde goo fa yettoyi joyi lewru février ndu journaliste o hollitiɗo yettikile oɗo nokku wakkati nde saaha leydi ndi francinkoɓɓe naati ton so ittiɗo e juuɗe jihadinkoɓe ɓe le majjun o yoyohi o yettiki nokku goto toɓe gonno firtinde calɗi mabɓe ɗum woni jihadinkoɓɓe wakkande ɓe gonno ton nde oɗo nokku yo ka gendarmerie national kiɗɗo noon o wi noon jamarde seediri le ngallure nde wakkande mo yettile oɗo nokku o wi kayitaji ngaji kewdo tawi ben dogi so njoppi ton akmi o hore mudum reni o ngaji mudum an windi ton e kaytaaji mudum ben njoppi dun kanya fa yotto yono saha leedi mali ndi sobe tiliki nangude dun ko be kani gollude kasen fa anden o do cedido goto o holitiido yidi yito e debbo goto biido fiyama ton looci jaati wakande be gonno ton de kanya neddo goddo kasen mo yihi biido sediki wakande be tacciano ton juude yimbe wakande mo windu non dun e journal ngal de yimbe le CPI battimo du e tawede fu kambe dariniibe odo jaadinke be kolliti wiide hono halaji dum haalidi fur hedeta
furitingol jande le mbiyen university ngaji leydi mali mbiyen fu nyande sappo ina le septembre e wi ministre jande leydi ndi bangal pataki mo neldi mbiyen ardibe dedo jangnirede e on wattu goto o dental la jangnobe lugotobe mali be holliti pudata jande so ni tobere mabbe 76 e jogoberde huncanaka hore fa hande le kabaruji di mbiyen yalla tekkinde gondal yimbe le ngadan kawrute to mbiyen ko wiyete tontin na jeda e dedo balede e de jirwi sanne wakkat juno e hakunde rewbe sikasu yogabe mabbe kay na jetta sanne nafakaaji mbiyen dido tontingaay di foysu tay worbe mabbe kay jabanaali di keddon na ko ban en Christian Dako e do fostango mumnatu sendebu
balerobe yo jo inde fedde le majuna be hawri na kalisi yontere fu hokkude dun no neddo goto le feddende saatu be njaha to jumu le majuna be tottundira hakkilaji mabbe be nyaama be njewta dun yo dum madame jakite fantasisi kedja do fedde goto sikasu holiti wiide e wi makko yo dabare waldude be resude kalisi be mballundira dun hollu majuna yo nedda ko woni hen wakkati joni sikasu to rewbe hewbe ana li bale de yoka be jonsudu mun ana walla be li majun sabe idun walla be yo non dun wori heddi koni batraure jon rewbe taton o holiti wiide o mo walla rewbe makko li majuna yalla be be mbawa marde kalisi o mo ndada e worbe wobbe nyemintinde mo ka dun kay wona hakkile yewo tenina traure kanko dun mo jogi rewbe dido o holiti wiide e hakkile makko bale de ana wawi lata de sababu rewbe ben njida kalisi sanne na dun ben bera saatu fu feso tawi jon sudu yokaji ana kolita metti mabbe dum majjun haddata kay bale de ana joine saatu fu le gallu resikasu le bale yokaji wobbe jati ana hen yo dum woni ko Christian Dako golidindo studio tamani gondo sikasu hebani men
gubal CNSP imine kuru fe do tatteji leedi fuf nyande alan jabbine de gollobe le fina tawa mbiyen beltangde dun sanne sabbi wattu wadi non kebe mabbe buytike hono fuf kabar mudum wordi wattu jun o keddan ko ban en Mahamman Baba Kunta e do fastango Umar Waygalo
nokku fina tawa bako jukoroni golf minni wi dabbiki so tama arande a tawna jamaade no wonti en nattude jamma talataare hande wona non dum wordi o do suka debbo goto tawno do ton yibbe le ngadobe yambiriji be o holli tiro o weltiki do hen sanne sabi de arande de tutto no be kaggirteno dum wona ko welimo joni be jukkitito yambiriji mabbe di tan jeebe kabaruji fina tawa fa yotto bodde niudo suka be jartu son bomay be ka fu kolli tiwide beltiki sanne ko wi'a couvre feu imminama sabi de mbay gollude fa dum yotto yo iner jamma na be jabbo tontu kanko noddirtedo Jean-Pierre jeedo odo nokku bako jikoroni golf o holitiwido hulino arande de jati yalon wono yobude himbe no gollobe tombe wattu jono mo gollina ko yati himbe le 33 o wi wattu jono ko dun itta ko dum woni hono couvre-feu o e kebande gollo golliji mabbe di jamarnde furdu yobete be belti do hen ko nayri bangal jimobe kany en duddon tawa kolitiwide arande wajibe sina tabo lati mbiyano di wattu jono be bi ko dum wayilta ko be beltigi do hen sanne non kanko noddete na ser may gawo o hollitiri wiide o wi arande ni be garan ila sappo e jena yamde so nogay didi yamde na nogay tati yamde yottiki tan wajibe sinabe banta kaaki mabbe tawene yimbel mabbe wobbe anton jidde be sanne baawa yottade ton li on don wattu o wi wattu jono ko dum naba yaade yeso ko be beltiki do hen sanne yimbel be fu ngaran miccitede wille ko jabbino ko dudde do nokkule uddanomo batte nyaaw coronavirus
Studio Tamani yo faabal laamu leydi Suède, Danemark, Suisse e fedde leydi Europe.
sakraɓe mbiyon so gaari kabaruji amen e raison ngaji ɗi mbiyon en jahantu diri toon holtama wiide yimɓe tatton jolike en jaam batte mbiyon laana mutuɗo ñande woni keñen jetti lewru septembre nokku nolliɗo cakour e les cercle dure ndenno neɗɗo goto ɓeɗo jaati heddiɓeɓe yo sukalin noon kamɓe hisuɓe holti wiide tew sukaw tan woni yiitaɗo keddiɓe ka fa hande yiitaka yo batte mbiyon laana o ana heewi noon sanne kaaki ndenno kure ɗe jokki wadde kore ɗe yalla ɓeɗo yimɓe na yiite mbiyanna ɗum timinta kabaru jaam e hannde ɗo e seeɗa yewtere meɗen wowande